era mubaddemu ensonga ez'enjawulo ezirambuluddwa kubanga poliisi evudde netegeezanga omenyi bw'amateeka bwe bwakendeera mu mwaka oguwedde n'ebitundu 10 n'obutundutundu 3 ku buli 10 era ng'ebino byo babyogeredde mu kakyo ka paalamenti ako nga bakulembeddwamu James Ochaya munanga amyuka Ssaabaduumizi. Kakati Ochaya ategeezezza nti omwaka oguwedde emisango 19,615 gyegyatwalibwa ku poliisi bwogerageranya n'emisango 2,787 egyalopebwa mu mwaka ogwa 2024. Ochaya ono era ategeezezza nti mu mukyanga omwaka guno gutandika poliisi yakakwata abantu 7,159 era nga ku bano 13,774 be baakatwalibwa mu kkooti. Kakati agattako nti mu Kampala n'emiriraano abantu 13,512 munnange be baakwatibwa nga ku bano 10,935 be baakatwalibwa mu kkooti ne bavunaanibwa.
2,935 criminals were arraigned before court. We recovered several exhibits which include guns, hangers, housebreaking implements, assorted vehicle parts, motorcycles, drugs which include marijuana. We also recovered coffee and livestock among others.
Kakati Ochaya ono era asuubizza okunoonyereza ku byogeddwa ababaka nti poliisi erina ssente zejja ku bantu abeetaaga embwa eziwunyiriza okulondoola ebintu byabwe ebibbiddwa kubanga kino ababaka bakyemulugunyizaako. Era ono awakanyizza ebigambibwa nti waliwo abasirikale abatannaba kusasulwa musaala gwabwe n'agamba nti abo abatannaba kubanga abasasulwa musaala gwabwe kirabika oba be bamu ku abo abaatuuka emyaka egiwumula naye nga tebamanyi. Oli ayinza okuweereza mu kitongole neyeerabira kakati ndoza n'ono bw'agamba.